mu Rwanda yubaha ibyemezo by'inkiko cyane cyane ni yari ibyemezo mu rwego rwa nyuma, ariko ahangaha twakibutsa yuko idosijya gutangira ntabwo ari u Rwanda rwasabye ko amasezerano abaho, guverinoma y'Ubwongereza yarabisabye, u Rwanda rurabisuzuma rurayemera. Tunibutsa kandi yuko no mu nkiko ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda yari ihari, ntiyigeze iba nk'umuburanyi yaba umuburanyi cyangwa se umutangabuhamya cyangwa umutangamakuru, ni urubanza rwari hagati y'abarize guverinoma y'Ubwongereza n'ubucamanza bw'Ubwongereza. Gusa icyo u Rwanda ruvuga rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiweho ari uko abahungira mu Rwanda cyangwa se abazanwa mu Rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke muri ubu buryo bwo kuvuga yuko ngo basubizwa mu bihugu baturutsemo. Ibyo ngibyo rwose u Rwanda ntabwo rubyemera. Runibutse yuko uyu munsi mu Rwanda hari impunzi zirenga 130,000 zibaho mu buryo guverinoma zifasha ifatanyije n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi. Tuributse ko twakiriye abimukira bavuye muri Libya, abo bimukira 95% barangije kujya mu bindi bihugu mu nzira zemewe n'amategeko, ndetse bajya muri ibyo bihugu by'i Burayi. Ko uyu munsi twakiriye abakobwa bavuye muri Afghanistan, ntawe uyobewe uko igitsina gore gifashwe hariya, barahari nta kibazo bafite. Kandi nanone kuba abantu bakwirukanwa cyangwa basubizwa mu bihugu bavuyemo, ari Ubwongereza burabikora, ari Amerika irabikora, ari Abafaransa babikora, ahubwo wavuga uti abo bantu birukanwa bate? Kuba ibindi bihugu bibikora, u Rwanda rukaba rwabikora rugendeye ku mategeko, ni ikihe kibazo?
Ariko urukiko rw'ikirenga cyane cyane rwashingiye ku ngingo y'abimukira boherejwe mu Rwanda bavuye muri Isirayeli ngo baza koherezwa mu kindi gihugu, iyo ngingo yo murayivugaho iki?
None se urwo rukiko rwarahagurutse rusuzuma impamvu abo bantu boherejwe mu kindi gihugu? Ko ari byo navugaga, u Rwanda ntabwo ari umuburanyi, ariko nta n'icyababuzaga kuza mu Rwanda kureba uko impamvu abo bantu boherejwe, nta cyababuzaga guhamagara guverinoma y'u Rwanda nk'umuburanyi, nk'umutangamakuru, nk'umutangabuhamya, akavuga bati barabavugaho ibi ngibi ni mu bisobanure. Kandi noneho tuvuge ko n'abo bantu bagiye tutarebye n'impamvu bagiye, niwo muco mu Rwanda, ushobora gufata kesi imwe cyangwa ikibazo kimwe ukakigira rusange. Niba ari uwo muco mu Rwanda, niba bavuga bati abantu 99% iyo baje mu Rwanda ari abimukira cyangwa se ari impunzi barirukanwa, aho ngaho byaba ari ikibazo. Kuba rero ugendera ku kintu kimwe utaranafashe ingamba zose zo kukigenzura, navuga ko ahubwo ibyo ngibyo byaragahoma muno.
Ukuzana ababimukira n'impunzi mu Rwanda ni ibintu byari bimaze iminsi byitegurwa, aho ngaho mu Rwanda hariteguwe n'amahoteli yarahari, aho bazakirirwa, aho bazakinira, aho bazaba. Mbese ibyo bikorwa byose byari byarateganijwe kugira ngo bibakire, bizakora iki? Nta gihombo kirimo
nk'uko abantu bakomeje kubivuga, bamwe banenga abandi bagira icyo bavugaho. Niba inzu yarubatswe yari igenewe kwakira abimukira, iyo gahunda ikaba itakibaye, uretse ko nabonye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yandika yuko niba hari ibigomba gukosorwa bizakosorwa, cyangwa niba hari ikindi cyakorwa kizakorwa kugira ngo gahunda yongere ibyutswe, ntabwo inzu yabura ikindi ikoreshwa. Kandi byongere byibukiranwe, byibutswe yuko yiganda ari uko abo banyamahanga bari kuza mu Rwanda bagombaga kwinjira mu buzima busanzwe bakabana n'Abanyarwanda, ntabwo ari abantu bari kuzajya kuba ahandi ahantu habo. Bivuze rero ko niba byarateganyijwe ko bagomba kubana n'Abanyarwanda, niba bitagishobotse ubwo Abanyarwanda ibyo ngibyo bazabikoresha, ntabwo uzajya gusenya amazu ngo ni uko gahunda itashobotse kandi yakugira ikindi gikorwa akoreshwa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR niryo ryagaragaye cyane risaba yuko izo mpunzi zitakoherezwa mu Rwanda. Ibyo byo murabivugaho iki?
Icyo nabivugaho ni uko hari ibyo bagaragaje bigomba kuba byakosorwa. Niba rero baragaragaje ko hari bigomba kuba byakosorwa, nta gitangaza kirimo nk'abantu basanzwe bakorana n'u Rwanda imyaka n'imyaka, ibyo bintu byakosorwa. Ntabwo bigeze bavuga bati turanze burundu, niyo mwakosora akabazo kari aha n'ahangaha ntabwo abantu bashobora kuza mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero niba byakosorwa, amategeko afite uburyo atorwa, afite abayatora, niba hari inenge bagaragaje iyo nenge yavaho, ntabwo ari cyo gikwiye gushingirwa avuga ngo kubera ko hari inenge runaka, hari ikintu runaka nticyakorwa, ahubwo ni na byiza kuba bakigaragaje aho gitangaje ahubwo umuntu yabona ati kuki batanabivuze mbere ko nubundi basanzwe bakorana na guverinoma y'u Rwanda bavuga ati ni mukosora hanana ariko ibyo ngibyo nta mpungenge biteye nta kibazo biteye kandi icyo byahindura mu mikoranire hagati ya HCR na guverinoma y'u Rwanda kuko nkuko nabikubwiye n'uyu munsi bafatanyije kwita ku mpunzi zirenze 130,000 ziri hano ku butaka bw'u Rwanda.
Alain Mukuralinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.